No, 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 no. Oh, yeah. No, 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 no. Inhliziyo yami ingeyakho. Thandwa sami, naphakathi kugcwele injabulo. When I wake up in the morning,
mangivuka ekuseni,
ngivuka ngifuna kubona wena.
Mangivuka ekuseni,
I can't believe, I feel like I'm in heaven.
Wahele ba anginalo nemagama yokukutsha, le ndlela ngiyithanda ngayo ngiba ngiyesa. Utilungele uphethe kahle mbo, baby.
I can't believe, I feel like I'm in heaven.